Boti ya City Hall mu Kampala esindise kwa limanda abantu babiri kwa limanda eruzira ku misango egyekuusa ku kumenya ne babba ebintu bya Paalamenti ya Uganda. Abakwate kuliko Amiri Kamulegeya amanyiddwa nga Musiraamu, ng'ono mukuumi mu kampuni y'obwannannyini ku Villa Park opposite Arena Mall e Sambia mu Kampala. N'omulala ye Faluku Balyejjusa, ng'ono mugoba wa taxi ku bitundu bya Bata e Namasuba mu disitulikiti wa Kisoro. Bano bombiriri basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Edgar Karakire okuwulira n'okwewozaako ku misango egibavunaanibwa. Bano bavunaaniddwa omusango gw'okumenya ne bayingira munda ne babba ebintu bya Paalamenti okuli TV wamu n'emizindaalo egikozesebwa mu kifo ekikolerwa mu dduyiro ekya Paalamenti ya Uganda ky'oyinza okuyita jiimu ya Paalamenti. Oludda olwali nga lukulembeddwa mu muwaabi wa gavumenti Miria Grace Akite lulumiriza nti wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 n'omwezi gw'okusatu omwaka oguwedde 2025 ku Villa Park opposite Arena Mall e Sambia mu Kampala. Bano bakwata bano n'abalala bakyalira ku nsiko basangibwa ne TV ey'ekika kya LG inca 32 n'emizindaalo egya JBL loudspeaker nga byonna bibalirwa mu bukadde 617,014 bye byali bya Paalamenti ya Uganda era nga kigambibwa nti babibba bubbi okubifuna. Kkooti era ekitegeddeko nti obubbi buno bwalimu ekobaane kubanga ne bano babigula buguzi okubijja ku bantu abaamenya okuyingira mu Paalamenti y'eggwanga era kaakano ababbi bennyini nabo bakyayiggibwa. Ebiwandiiko bya kkooti biraga nti Kamulegeya ne Balyejjusa bavunaanibwa n'abalala okuli Bowazi Michael Kule ow'emyaka 19 ng'ono mukozi wa lejjalejja mu bitundu ye Wabigalo zooni ekisugu parish mu ggombolola y'e Makindye mu kibuga Kampala. Kule ekigambibwa nti naye yamenya n'ayingira munda mu kifo ekya jiimu ya Paalamenti okubbayo ebintu ebyo oluvannyuma n'abitunda. Wabula kkooti ekitegeddeko nti Kule ono ye yakwatibwa dda era aliko alimanda mu kkomera eruzira ku misango era egyekuusa ku bubbi era kyavudde taletebwa mu kkooti olwaleero. Wabula abakwate Kamulegeya ne Balyejjusa emisango bagyegaanyi era nga bategeezeddwa nti era bano bategeezezza kkooti nti bategeezeddwa kkooti nti balina eddembe okusaba okuyimbula akakalu ka kkooti kavuna batuukiriza obukwakulizo bwonna. Omulamuzi Karakire bw'ati abasindise ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga ogujja 2026 ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ku misango gyabwe. Kkooti era eyisizza ekiragiro ekigendererwa ekitongole eky'amakomera okuleeta Bowazi Kule naye alabikeko mu kkooti ku musango guno ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja ogw'omukaaga.